I do my thing, nigga, do your thing. Let the cocks so bring the cheek. Let the dogs so bring the beach. Me doesn't need a dick so cause I can't for me. Me not do the shit, I don't do for free. I do oversee. What's gonna be? Let's go, nigga. See what's all by you. Don't know who you're my guy, my girl, but you. Cut him, meet at the only. Wash up a one, I tough to geeky. Ganja, wala, unioni, me for a booth in the past with this shit. Napa na gazi si choki, siyo kusubiria galiti. Kidume usipo jikoki, usa wa huu za kali ya inchi. Too many rapper kwa hii game, uwezo mtoka usa big name. Make him be a coke, yeah, be a same. Mina miservi sasa, I be killing them, niko feeling them. Damn right, believe in a gaji na mindo Eminem. Things will never be the same, so it's still bad, don't mess with game. Rip my rapper out there. Zogo pikupa za gonorrhea. Kanyui wendako uwezi potea. Webaki magapi ni kodolea. Kwezi nko juka majua. Wanga kesheni mnangusha kamvua. Kamwe hamwezi kunifikia. Nini matawi ya mtu nakuwa. Kwa kazi tu kama Magufuli. Nina mastakizo sichagui kufuli. Rap na nyumbani na ukukwetu pazuli. Mistari kiko kichwani kama nimeza zabuli. Mebeba rap kichwani wenita kuli. Kiangazi masika kipupe na vuli. Mwanzo ni mgume na fukosu wa tabuli. La mwisho wa mchezo ni mguli.
Records,
it's all over, man. It's all over, man.